gerang uitama via si zengu gira kabiri nagirango nonde kanyamba jambo naburiri banza niriheruka kuko nayobye kenshi namushavuza sinashikira ubwiza bwe nuko nkiyamagara imbabazi ziwe ziritaba naragira icyo mvuga ziramubera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye nakumenye kerukira umusoro ushiriraho uhanura karindwi cyuri ibihumbi byinshi ndakubabariye nuko nkiyamagara imbabazi ziwe ziritaba naragira icyo mvuga zirambobera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye nakumenye kerukira ushiriraho gushyiraho ikimenyetso uru wanjye ndagukunze kuri ndakubabariye